Exclusive from hotvibes.cr.
Mr. 369.
I'm Batishon, Commander. I'm Muti for Bossy. Ella King Coco. Are you away? Sonia. Alwansha. I'm Muti Nesha. For my kin, I'll go to Gil Chimbi. I'll put your arm upon the name Chimbi. Kufika uko easy, very too late. Distance, nishkanshi, kulile kembo no chukuka kenkanshi. Flight chede munobe atanuka papiti. Sumina ndi chikali ensi fuiti. Fly, sama yanga na makosi. Sini chiba nichi alonga makosi. Play che, nindani njebele mwamuona akitana bandana. Timu fela wachikata, nakai wachikata. Mepesi gani ponya, ona ni ya chikataka. 369, tutengoma. Beshi vina kwa babu.
Exclusive from hotvibes.cr.
Never shall.